ọnọdụ ugo ọdụrọkwa na-egbe mmanụ ifilo na asị na-eweta erijanụ ọbụ ezebilo ezebilo anifefalo lagazilefanụ o bidoro na akwụkwọ nsọ na-enu mmanụ oge amụrụ onye nzọpụta n'onwego ndị furu ife ọ ga-abụ n'elu ụwa nke anọ eze Herod wee nyezie iwu ọsị bụbu maka mụlọ fụlụ ka ọ wee bụ na-egburu onye nzọpụta mana ife chukwu kwuru na ya ga-eme n'elu ụwa nke mmadụ bụ nkịtị maka na egbusia balabala a ga-awụsali dị mụbiko kpolu eze nwatagbu osimiri kwa ọdịdị achalogide eze ndị igbo na Mekong River na Thailand n'Asia King of Six Kingdom eze mbalesi eze ndị igbo n'Asia gburugburu ahịa kacha imele eze nụ ile na-asị gwuruzienụ gabanụ na jụzinụ kedu ife ga-enye ibu eze ndị igbo nụ mana chimeli eze na obele nwa wee chiba mba na-esi ike na jụzinụ na-echiya ọ na-azụ ndị a na-emegbu emegbu nụ ọ na-enyeli ndị mmadụ aka nụ ojofu ife mma ọgụ obele nwa n'ụwa mali amali ilo na asị wee kalịa maka na ọnọdụ ugo ọ dụrọkwa na-ekwe mma eze asị ka ofuo mesili nata eze nwata gwuo osimiri nke izizi na Mekong River n'Asia King of Six Kingdom onye mmasị obodo oyibo nụ renata naijiria obodo ya nụ wee jebe mitinụ na Abuja nụ mana ndị ilo na-asị nọzi n'Asia na Thailand na Mekong River ma wee je baba nkata ọkwa ka emebi afọ obele nwa chibeleze na ife fajelekwa bazie ndị ọcha una eze ndị igbo na-ebu drọgụ eze ndị igbo na ọ na-ebu wayo kpakpọba golia na fonu basia natakwa n'ọzọnụ ọ nata na gaga balia ya natakwa n'ọzọ ya tụkwa n'ụkwụ ma nchanụ ma ya enyokwa na-enyo donu ya sizi etu a n'ọdị na Naijiria ọ bụ na-emebi gafe ya obele nwa wee si ebe ike ọ ga-emenụ o wee tụghalịa wee nabanụ ọ gbago plenu wee landia na-echia wejekwuru ndị uwe ojii na Thailand donu ọ sịfọ gịnị ka mmelu unu ji achọ mụ ba ya liba ba si no jelinga ufodi si no 20 years imprisonment ba no bele wana tagonu jijo genwe ba mulu onkwa mwadi animunu wanyo kijacha logidi no she no no make it day Natanu Osi muke neli esi boi anu Chief Tony Abadomu Esi mwanyo nisha Uguso wano nisha du President General Ohaneze ndibu Na Six Nations Nesia Na Mekong River Osi muke nendi mwepe Ndi bali mboko natanu Mweke neke Eke nega delivanu onenu Fenuke CEO STK Industry I can never be fejesi bread no we never not even fejesi bread o gadelo no ma maka na kunu nyele no ifu na tente no natale no isuya inesi bilinu imperial majesty no ambassador Mishak Nanta Ulubulu Ndibu Dum Founder President Igbo World Union Onyomoro Kologi Sejenu Umayagi Sipodan Onyomachi Nyelofo Nakano Onyomoro Kologi Umayagi Sejenu oji ofu mpisi aka to mmadu nu na ndi ozo na atuwa kanjezie kankene ndi oyi munu chief michael ayoko akwude na nwakwa na robo n'ụzọ one local government na nsukka kiseje bishop international ghana limited ino odozi afuhi lolo chinonso faith ayoko obele nwa gaba nọ n'iru chifukenu nwa balimu dr igwedodogu igwedogogo kilisa mili na zoro rabili alusi ego na nanu dogu
Lily money, do so, as you can. Don't get my love, your mouth. so.